monga marena ka dike so tsa boholo go tsone te di kopani o sana are mororisi
uwaganya monga marena ka dike so tsa boholo go tsone te di kopani o sana are mororisi
uwaganya
uwaganya monga marena ka dike so tsa boholo go tsone te di kopani o sana are mororisi
uwaganya
uwaganya monga marena ka dike so tsa boholo go tsone te di kopani o sana are mororisi
Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna,
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna,